Democratic Alliance Masipaleng wa Mangaung e tekile molawana wa polokeho mebileng o tla thibela ho kganna bohlaswa le ho boloka maphelo. Leano lena la Democratic Alliance le tla etsa hore batlolamolao ba fumane dikotlo tse boima, ho tla lokiswa di-potholes, e be le mabone a mmileng a lokiswa. Ebile ho tla fumaneha le tjhelete ya hore thuto ya polokeho mebileng e ntshetswa pele ka hara motse ona wa Mangaung. Re ipiletsa ke hona re le Democratic Alliance ho baahi hore ba saene petition ena ya rona hore mebila ya rona e tsebe ho bolokeha le hore melao ena e kgone ho kenya tshebetsong Mangaung ohle, ha mmoho re ka boloka maphelo.